itaziacha kuziimba sifa zake ni wimbo wangu daima milele tasimulia upendo lake kwa wengine wajue Yesu ndiye mwokozi wetu kuziimba sifa zake ni wimbo wangu daima milele tasimulia upendo lake kwa wengine wajue Yesu ndiye mwokozi wetu.
Simulia upendo lake.